ko nayri bangal nyaw coronavirus be kolliti wiide kenya neddo goto nyaw o yey mudun jettom kanyum gon samtanabe goto heddi le hen e jaran kabaruji meden coronavirus
Studio Tamani
Rafi kabaruji nyaw covid 19 famuji kebadi ele hitande imadaraji wono sisli kawrital ngal wadi Studio Tamani de do yontere bamako do ndokobe kabaruji dunke en kabaruji be pelle kewde hawri odo batu o ele tutundral haklaji di yogabe jitti sanne nafakaji di golleji kumpitali bangal habbo nyaw o yogabe jitti sanne kumpitali ngada di ele habbo nyaw o wobbe holititi elaji yogaji kadan nako ben en asata jara du fashtango Umar Waygalo
dati jaltinaadi ko nayri bangal hokkude kabaruji fa nyaw coronavirus o habbe dum feway non wobbe tawabe le odo boto kollitiri wite be kollitinim se mabbe du hono kabaruji peneji ko hokkete do beme ande de kanko docteur Kojo Hamset Sisi andando kabaru geji nyaw nokkuno dirtedo kati o wile beme ande to kabaruji di kani woyiltede nyaloma hande no
cette communication qui pose
ngal do kaldal ana jogi tidal mawdo sanne sabi ko buri hewdi fu akan yimbe yogabe ana hewi yimbe martenede tan dum wonata be sobe kala halaji wakati yidi ngana fi en gonga nenne se mbaaji habudi e ben do yimbe fu en tama radio social on facebook e whatsapp latu hun nafore sanne sanne sabi cekide zaman kaldal e kawral fu le majum wat
vraiment crucial et important
mamadou diallo komini do kabar hokkude kabaruji bi le fedde no dir centre national d'information holli tiwi dati be jaltini di di fudi kebay nangede sabi de be kebi tid aladju konayri bangal jawlele
c'est la communication media
facebook et whatsapp hono kaldirde e ko nandi e mudum faabi mi hikka faami golla kibaru ila nyaw o fuddi fa warde hande nono wakati fu miden gondi yimbe ben don journaliste gollobe media duni facebook et whatsapp o sabi sabi fa golla golle wailtugol haille anuddi yimbe sona kanabe hono hunde yarta e hudu woni nafa hunde ne
explication nécessaire
wattu jono dati kani wailitedno jamande hanu crede kabaru nyibudi le nokkule de furron
tama odo andani dun
hultan wi de kuteji nyaw covid 19 o matete sanne do yimbele yogabe ko baru mo toti tarawari fatu jawara gondo le gudude humaninde habbo covid 19 dum wade le kawrutal ngal landin si jotamani e wi mako lugaji na gondi wadede yalla andude hakika sifa torraji di unti minta yotre meden acti covid aljumar hande on jarama hel i yonsere warore ka parti jigi tonno tabadi sarajirin turdi di holiti ardibe chalalbe
si jotamani